Yes, someone is a user. Body.
Zombie.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Ni kama yangu taipata hata kibana.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Hai baba, no 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 my people to give me.
Hey baba, no 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 my people to give me.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Hii dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Hii dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 pulipu. Vanigiwa, ninyo napungukiwa.
Vanigiwa, ninyo napungukiwa.
Shigiri, pam 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 pulipu.
Shigiri, pam 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 pulipu.
Usopenda mini kifanigiwa, wote va 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 yo. Va 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 yo. Penda wewe kufanikiwa ote ba 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 yo. Ba 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 yo. Yani kama yangu kaipata hata mkibana. Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Nasema kama yangu, taipata hata wakibana.
Kama yangu, taipata hata wakibana.
Hai baba, naona na mapepo tu ya kime.
Hai baba, naona na mapepo tu ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Hii dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 pulipu.
Chikiri pa 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 pulipu.
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Chikiri pa 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 pulipu.
Chikiri pa 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 pulipu.
Wasopenda mimi kufanikiwa wote va 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 yo.
Va 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 yo.
Wasopenda wewe kufanikiwa